Aloha. E hele mai a kuʻaina mea ma ka makeke kaupokulani ma ka ʻauina lā o nā pōʻali ma aloha. Apau ma ke kauna ʻohana. Ka puna wale nō ma ka hapalua hola ʻelua a hamama ka ipuka no ka lehulehu mai ka hola ʻekolu a i ka hola ʻelima. Hiki ke kūʻai mai i nā mea like ʻole mai nā mahi ʻai kamaʻaina e like hoʻi me ka lauʻai, ka hua, ka hua moa, nā mea i hana ʻia me ka waiūpipi, ka meli, ka iʻo, ka iʻa, a me nā mea like ʻole hou aʻe. Hiki iā ʻoe ke oka mua ma ka punaewele ma hanafarmersmarket.org. E kiʻi i kau mau mea i oki ʻia ma ka makeke. Hiki ke hoʻohana ʻia ke kala snap no laila e lawe mai i kau kaleka EBT a kakoʻo i nā mahi ʻai kamaʻaina ʻohana ma nā pōʻalima apau.
Shop at the Hana Farmers Market every Aloha Friday afternoon in Hanatown. Kupuna shopping starts at 2:30 with open market hours from 3 to 5. Our local producers offer fresh veggies, fruits, eggs, dairy, honey, meat, fish, and so much more. Enjoy the convenience of pre-ordering online at hanafarmersmarket.org and pick up your order at the market. The Farmers Market accepts SNAP benefits, so bring your EBT card and support our local growers here at the Hana Farmers Market every Aloha Friday.